Sio gwanga yori Museveni alabudde abakulembeze okubeera abasaale mu kulwanyisa ebirwadde naddala ekyaibola ekyazzeemu okuwanika amatanga mu ggwanga. Bino bijjidde ng'abantu musanvu kakati bwe bakakasiddwa bonna awamu kubanga basangiddwamu ekimbe kino era nga bali mu kwekebejjebwa n'okufuna obujjanjabi. Bw'abadde ekkolola Museveni yeewuunyizza okulaba ng'ababaka bakira beegwangana mu bifuba abalala nga beekwata n'okwekwata mu ngalo kyokka nga bakimanyidde ddala nti ekirwadde ekyebola omwo mwe kiyita.
I was watching here, I was sitting here, watching you shaking hands, hugging. But these people, they know that there's Ebola. Me, I will not touch any of you. Sorry, habari, siwa kuata konzi. Ebola, fortunately, Ebola is not like Corona. Corona was very dangerous because it was spreading through breathing. Ebola doesn't go through breathing, but it goes through contact. Greeting, hugging, why do you hug? There's a danger. Me, I don't have a budget for sickness. Because if I had been sick, how would I have done all these things in the last 65 years? So please, set an example. There's a big problem now in Congo. Here, let's everybody stop this shaking of hands and all this. And Corona, this Ebola first goes away.